kuwa kama kawa kama jamu Binje mfarume We Minataka tucheze Leo tucheze Magita tucheze Vitu gote vita pita itabaki ya singeli Ukitaka bai koko tuende tanga Tuende mwana dila tukacheze vanga Aina maujanja cheza kujiachia Legeza mwili kiliwi Lele usimeze hindo asili yetu Na undo mziki Ukundo nyumbani kwe Tuna bebe lusha bendela Kwa maduna masela Oh DJ ipiga musi Leo atulali Safari na musi Tumetoka mbali Tucheze musi Tumekuja kwa nisho yeah. Maisha na musi Waundi na mabisho Yo yeah. Wita DJ mseropa DJ kidogo dogo hey. Waundi ye yeah. Waundi la Masela ye yeah. Masela la Magita ye Magita la Cheza cheza bila kukunja goti Tuka ukipanda unapiga makofi Cheza cheza bila kukunja goti Tuka ukipanda unavua mashati Anaitwa Chacha za Nyamiera Salime mawazo Wacha kwa mtogorelia Wapsa kila Chuk, 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 chuk Tajiri na ima Toto chabata mawenzi Mbie salumu nga oma tulie Majanga asifikie Wewe Waminama Waminuka Waminama Waminuka Waminama Nacheka Osman Kaungu Salamu Dubai Salamu Dubai